Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo, kandi mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro cyanone turaha ijambo abaturage baturiye umupaka wa Kanyaru uhuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ku ngingo y'imigenderanire ku baturage b'ibihugu byombi. Hashize iminsi humvikana amagambo ari magatima rubanda ku mpande zombi ko imibano y'ibihugu byamye bisangira kabisi n'agahiye ko yaba igiye kuzanzamuka. Mu ntangiro z'uyu mwaka, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yari yatangaje ko hari intambwe nziza igamije kuzahura imigenderanire imaze imyaka igera muri 6 yarazambye.
Navuga rero ko hari intambwe igenda iterwa ishimishije, ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda abantu uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi, ndetse n'ibijyajyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka mujya mubikurikira muri za Kibira na Nyungwe. Hari abantu bitwaje intwaro bambuka bagatera u Rwanda bakongera bakaburira mu Kibira. Ibyo turagenda tubyumvikanaho n'abarundi uko tuzagenza icyo kibazo kugira ngo kiveho burundu. Ababiri inyuma rero bazarushaho kugira ibyago icyo kintu. N'ubundi ntabwo ari ikintu cyari kigoye cyane, gusa ni nka menasi n'akantu n'ubundi, ariko ubundi ubwo biraza kurushaho gutungana.
Ku ruhande rw'u Burundi naho mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana imbwirwaruhame z'abategetsi zumvikanisha ko ibintu byaba bigiye kujya mu buryo. Gusa mu gihe u Rwanda rwafunguye imipaka yarwo yo ku butaka iruhuza n'ibindi bihugu bituranye, ngo hari ibyo rutarubahiriza kubireba u Burundi binafatwa nk'izingiro ry'ikibazo gituma u Burundi budahita bufungura imipaka yabwo. Uko niko madamu Ines Sonia Niyubahwe uvugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi yabitangaje.
Burundi bwarasavye u Rwanda yuko gotanga abarundi basanzwe bari mu Rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Ico nikirashirwa mu ngiro. Kubw'ivyo rero imigenderanire iriho ni myiza, mugabo turacakeneye kwitosora n'ico gituma imbibe zitarugurwa.
Ku ruhande rw'u Rwanda, umutegetsi wa vuba uheruka kumvikana ko moza kuri iyo mibano y'u Rwanda n'u Burundi ni Bwana Edouard Ngirente, umukuru wa guverinoma mu Rwanda. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, Minisitiri w'Intebe Ngirente bamubajije aho urugendo rwo kuzahura imibano rwabarugeze.
Kuri iki kibazo nagira mvuge ko kirimo kuganirwa kandi ibiganiro bigeze kure. Ntabwo ndajya mu kubabwira ngo hazaho guherekanya kanaka na kanaka, ntabyo guherekanya ndi buvuge hano, ariko nagira mvuge ko iyo guverinoma yiyemeje kuganira ikibazo irakiganira, kandi guverinoma y'u Rwanda n'u Burundi tumaze iminsi duhererekanya intumwa z'u Burundi za mu Rwanda. Izo mu Rwanda z'igi Burundi ibiganiro bihagaze neza, nababwira ko umwana wacu mu Burundi urimo kubyuka ujya heze. Nta details ndi ariko ndagira mbabwire ko umubano wacu mu Burundi urimo kugenda ubyuka umera neza, n'imipaka ikabije izafungurwa mu gihe cya vuba. So ikiziro kirahari kandi ni icyemezo cyafashwe n'ibihugu byombi cyo kugira ngo umubano ubyuke kandi ubyuke neza.
Nkabibutsa ko itosekara ry'iyi mibano rifata umuzi cyane ahagana mu mwaka w'2015 ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza. Muri uwo mwaka nyine yashatse kwiyamamariza indi manda, ariko ivukamo ibibazo byatumye u Burundi bushinja u Rwanda mu buryo bweruye ko rwashyigikiye abashatse guherekanya kwigendera. Ni ibirego u Rwanda rwamaganiye kure. Muri iki kiganiro murumva imibereho y'abaturiye umupaka wa Kanyaru kugeza ubu biboneka ko hamwe hahindutse amatongo. Murumva uko biteguye kuba imipaka yafungurwa. Turanumva iki ngingo ivuze mu rwego rw'imigenderanire n'ubukungu. Mbahaye ikaze. dutangira nyirabwana Elia Ngendakumana ari kumwe na bagenzi be
nako batagize nkuko bari babitangaje yuko umupaka uzafunguka tariki 7/3 niba nibuka neza cyashyizwe mu bikorwa cyashyizwe mu bikorwa twe nk'abantu batuye hano ku mupaka twarabibonye umupaka warafungutse uwo munsi twe twahituzi yuko nyine dushobora kwambuka tukajya Burundi nk'ibisanzwe tariki 7 harageze tujya hariya ku mupaka imikuru y'immigration baduhutuje to twumvaga ko muri twe byarangiye tugomba kwambuka tukajya Burundi ariko bamwe muri twe bageze kubane rwo hakurya twasanze abapolisi b'i Burundi batubwira bati twebwe ntago byemeye ko muza mwebwe iwanyu bakinguye ariko twebwe ntago turakingura mugenewe mutegereje natwe tuzakingura leta nibitangaza twebwe ntabwo hakinguye no kuvuga ngo twebwe isaha nyine twibereye ahangaha gutyo tuzi neza ko hano ku ruhande rw'u Rwanda harakinguye i Burundi ntabwo hafunguye umva ko haracyarimo ikibazo gikomeye
kuba bashobora kuba bafungura iyo mipaka impande zombi mu byiteguye mute
tugiteguye neza cyane dore ko ahanini umupaka n'ubuzima bwacu abantu batuye muri aka gace bose ubuzima bwabo bushingiye kuri uyu mupaka business nyinshi zikorerwa hano zishingiye kuri uyu mupaka. Ni nayo mpamvu ubona imishinga myinshi yagiye ihagarara y'abaturage ndetse bamwe na bamwe mu bari bifite bakimuka bakigendera kuko nta bikorwa byari bikijya imbere. Ni ukuvuga ngo rero baramutse bakinguye hakurya nabo baramutse bakinguye nta kibazo rwose twabyakira neza kandi twabyishimira.
Aba basirikare turi kubona hano ku mupaka barasanzwe bahagenda cyangwa ni mu bihe bidasanzwe?
Oya, barasanzwe bashinzwe umutekano nta kibazo. Hano ni ku mupaka bakondora mu mupaka nta kibazo
babagarura mwiyumvise mute?
Okay, twebwe muri twe twumvaga yuko twadufite icyambere twadufite ibyishimo by'uko ubuzima bugiye kongera bukasubira ku murongo. Noneho uwo munsi uriya munsi buriya nubwo twari twambutse ntago byarivuze ko tugiye gukoraho ibikorwa cyangwa se gushaka y'amafaranga. Oya, twari twambutse ngo turebe yuko koko urujya n'uruza rwagarutse kuko bimaze gupfa nyine twese twabonye yuko n'ubundi ibintu bikiri bya bindi ntago byadushimishije ko bamwe muri twe bumvaga ko bagiye kwambuka hakurya bakabajya muri restora bakaka ibyo kurya bakajya mu kabari bakaka icyo kunywa cyane cyane kara kamosteri kaho abantu bumvaga ko bagiye kongera bakagasoma ariko bagarukiye mu kiraro nta n'umwe wahageze.
Uravuga amosteri boke?
Yes, nta n'umwe wahageze rwose bagarukiye mu kiraro.
Mwari muyikumbuye
cyane imyaka arishize ari myinshi
none se kwa kundi abantu begereye imipaka habaho tugira twa panya twatundi bitango ninja ya panya utwibusa ntabwo ubungu bishobora kunyura mu buryo wenda bitewe n'amategeko ariko ikagera hano
ziriya nzira nta twe nkano turi umupaka ntago tuzemera uretse ko hano nta n'izihari aho wanyura hose ngirango ntubyiboneye se aho wanyura hose wafatwa nta ntazihari
ndabona ngo hararinzwe mu buryo
aba harinzwe mu buryo bukomeye nta hantu wanyura nta hantu wanyuretse gutegereza umupaka ukagenda nta kindi.
Ibyifuzo noneho biracyari bya bindi n'ubundi ku bantu duturiye umupaka
cyane rwose ibyifuzo biracyari bya bindi kuko twe iyi saha tuzi neza yuko pe hano iwacu ku ruhande rw'u Rwanda harakinguye ariko urabona ko ikibazo kiracyari hakurya i Burundi ntabwo ho hakinguye nkaba ngo twe rero turacyafite ikibazo nk'uko ubushize mwatubwiraga yuko hari ibiganiro bihari mu rwego rwa diplomasi. Yego, twavuga tuti nibakomeze nakomeze baganire babikemure imigenderanire yongere igaruke hagati y'abanyarwanda n'abarundi.
Hariya mbere wakoraga iki mbere yuko bafunga imipaka?
Mbere yuko bafunga imipaka nge nari umuntu ucuruza inyama mucoma.
Mucoma
hano ku muhanda ku mupaka wa Kanyaru.
Ku buryo bafunguye umupaka wabisubiramo cyangwa wa
cyane rwose cyane nakongera nkajya kurangura ihene ngacuruza ibintu bikagenda neza ariko ubu ngubu ntabwo byakunda wenda sinzi niba babyumva mu biganiro bagirana bazagerageza kumvikana ku kintu giteye gitya niko urabona mbere y'uko umupaka ufungwa ku bw'impamvu za COVID harakantu kari gahari hano ku mupaka twe nk'abantu baturiye ku mupaka hari ikintu cyakundaga kutubaho ugasanga nk'umuntu araturuka hano mu Rwanda akajya hakurya i Burundi noneho yajya i Burundi akaba yahohoterwa bo noneho umurundi we yaza hano rwose akisanzura agakora ibyo ashaka byose ntihagire umuntu umukoza n'urwara akasubirayo amahoro
abarundi babyita kwidegembya nyuma n'imbekirwa n'abanyarwanda barabivuga
no kuvuga ngo bo baridegembyaga noneho twebwe ugasanga kujya hakurya turagenda twikandagira ariko bo bakaza batikandagira icyo kintu nacyo bazakivugeho barewe uburyo bagishyira mu bikorwa nacyo bazakiganireho kuko yego bashobora gufungura yego none umunyarwanda yavana agiye guhaha i Burundi byabagaho umuntu akajya guhaha i Burundi yagera hariya kuri bariyeri ku mupaka byahashye bakabimwambura akaza gutyo kandi yari yahashye ariko umuntu agaturuka i Burundi afite imodoka agapakira imodoka y'ibirayi wakanyura hano agahita akagenda rwose ntihagire umukoraho
aba nabo babyemeza bagerageza kwambuka
abo
ngabo bicaye
bagaze wowe n'igihe wabigerageje
bose umeze ute usanze hano umeze nk'uwigunze iwanyu ni he
wacu ni hano haruguru karamba
mbere wajyaga i Burundi
Burundi narahajyaga amande bafatanaga akaje cyaho hepfo bana afite indangamuntu nyine ntago wafate akajeto ariko ngiye kubura nayo ganyifite narahajyaga
none ejo bundi bavuze ngo bafunguye imipaka nawe wabashije kugerageza gushaka kwinjira mu Burundi byagenze bite wowe
kujya gushaka kujya mu Burundi babanje kuduhagarika ari akunze ku kiraro babanza baratwandika kugira ngo tugereyo bongera badusubiza inyuma abapolisi b'i Burundi barabyanga tongera turagaruka ariko nyine basi bavuga ngo i Burundi ntago byemere kugira ngo tugere hakurya kubera ko hari ibyo bari bavuze ngo twega tutakoze nyine byerekeye nuko i Burundi batabyemera ariko numva ko nyine aniho babyanze
kuva u Rwanda rutangaje ko ibintu bishobora kuba byaba bigiye gukemuka mwiteguye mute ko biramutse bikemutse mubyiteguye mute
hatiteguye kugira ngo tugere hakurya nyine duhigahiga amafaranga byaba ari byiza kabisa pe byadushimisha natwe kubera ko natwe tuguma aha ngaha twicaye kutugora n'akazi ariko kumva ko habonetse akazi nyine kumva ko haba hatuyoheye kubera ko haba hongeye hakaduha imibereho myiza kuko natwe ntagatwega turimo turavuga ngo duhiga amafaranga tuyabure noneho rero twicaye aha ngaha nako ntabwo tuba ariho twishimye
none wicaye hano rero kandi
nabuze n'akazi nyine nawe nta kazi mfite kabisa
none uburarya ute
ubu ndajya nyine ari uko nyine ndinze no kuvuga ngo ndoza ni moto kugira ngo mbone na 500 njye guhaha ibijumba by'abana nyine kubera ko nanjye ubona ko ntago nishoboye kuriya ndi mu cyiciro cya mbere cyo kuba nanjye ni muri leta ariko nyine nta mubereho myiza afite kabisa
moto zo urazikurahe ko ndi kubona igihe nagere hano ndi kubona uriya musore amaze koza niba ari ebyiri kandi nta zindi ziri kuza muzikurahe ibyo niba ariko mucungiraho ubuzima
abantu nyine twogeza ni moto nuko baba bamanutse ariko iyo bataje hari imodoka nyine ziba zaza ahangaha nyine ziba ahangaha natwe tukazogereza mbere twazogerezaga 1,200 gutyo ariko ubu ngubu tuzigaye tuzogeza 500
bagao bite bya bise
ya
umeze neza nge nitwa Eric ndo munyamakuru wa radio y'u Rwanda nari mbagezemo mbona mu bitimitwe agundi amasanka aya ngaha saa 5 abantu bari mu kazi mwebwe ko mwigunze noho
twega nta buhoro kubera ubu nta kazi dufite imipaka igifunze barundi banza gufungura ubu ngubu nta twe twabaga turi mu kazi ariko umupaka ufunguye none ko umupaka udafunguwe ntago nta kazi dufite ubu ngubu ntago dufite twicaye ku muhanda gucya gusa
kugira ngo mubashe kurya mubigenza mute
twe kujya kwacu n'Imana kubera umupaka ugifunguye no twabaga dufite ubuzima hano turi ba mucoma abandi ari abakokayi abandi ari abakatamatike mbega barundi n'abanyarwanda tugendera ariko ubu ngubu wapi ntakigenda pe
namenye amakuru ko umunsi bafunguye abanyarwanda mwari mwambutse mugeze hakurya barabagarura nibyo
nibyo
twagenze bite
twaragiye baduhutuje tonyine bakimara gufungura umupaka turagenda tugeze i Burundi badusubiza inyuma baratubwira ngo hari ibyo ngo batarakemura ngo nibabikemura ngo bareka tugere iwabo na n'ubu twarategereje ko batubwira baranze ariko twebwe mu Rwanda iwacu twakakajeto twaje nk'umuntu w'umunyamahanga yambutse twagera i Burundi tugatatwongera tugasubira inyuma ariko baduhakajeti wacu ariko i Burundi ntabwo bemera ko twambuka
wowe baramutse bafunguye umupaka ubyiteguye ute nk'uko u Rwanda rwabitangaje
nk'uko twakoraga bafunga umupaka byaba ari byiza kuko twakongera tugakora nako kakongera kwicwa n'inzara nk'uko ubu ngubu bimeze ku ngubu turirwa hano ku muhanda twabona moto tukayoza twabona imodoka tukayoza ariko nakazi katizewe nyine kuko isaha n'isaha tutaba tuzikiribuze ariko urumva umupaka ufungutse twakongera tugakora tugasubira mu mirimo yacu tukongera tukabona amafaranga
hanyuma wowe ukavuga iki
yewe ikibazo afite nange nke icyo bagenze banje bavuze kubura hano twegwe tware ba mucoma hano ako kuva ko covid itangiriye ubu twese tujya mu cyaro turicara ubona kuza hano nyine kuba ari kugira bwire kugira umuntu abayihoza hoza ntabe aratongana n'umugore mu rugo kubera urabana nta kazi gahari nyine umuntu yirego yicare hano nyine kugira bwe bwire
ubu kumupaka no kuduhagaze no kure Burundi hariya ntabwo ushobora kurengaho na gatoya
kirazera no kwirego hanyine uko bare bakurira nyine ko mpareba
icyo mukumbuye mu Burundi niki
kintu dukumbuye Burundi dukumbuye kubonana n'abagishiki bacu basukuru bacu bagenze bacu nta kindi kintu kende umuntu bahakeneye uhole ko yabari kugenda go cyane atwe tujyayo tubana ari ibintu byiza cyane kamose tena nako twarakanwaga tukibana amafaranga nyine tukajya tukagasoma tukanjya tukigarukira
mugiye kumva mukumva ngo ejo mu buryo butunguranye barafunguye mwakwiyumva mute
eh byaba ari byiza cyane hobo kubera ubuzima bwa bugiye kongera gutangira bushyashya
giye byaguma gutya
yegumye gutya nyine urana byabare bibazo urabona tutagowe cyane ndaba nk'ahantu umuntu abayicaye kuva mu gitondo nta kazi ntaje bose urabona hari inyungu zirimo nyine tutashonje
uwagushyira imbere y'abategetsi b'ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi wabasaba iki
nabasaba ubuhahirane kugenderanirana ndetse tukagira urukundo bitewe n'uko nuri na mbere hose twakundanaga iby'amacakubiri tukabivamo ntituvuga ngo twaherukanaga ngo noneho twashaka ngo twongere twivumbure bya bindi bitangiye bizo by'amacakubiri turavuga ati icya mbere reka dusangire akabise n'agahiye n'ubundi icyo twafaga cyararangiye
muracyateze amatwi ikiganiro dusangire ijambo ku ijwi rya Amerika irareba ku ngingo yo kuba imipaka y'u Burundi ishobora gufungurwa mu bihe abategetsi bita bya vuba icyo byatanga by'umwihariko turi ku Kanyaru mu majyepfo y'u Rwanda kuri mikoro muracyumva ekarogera ubusa aha ku mupaka wa Kanyaru hari abagore bahoze bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka nyuma yaho imipaka ifungiwe ubwo ubucuruzi bwarahagaze ariko abo bagore nabo bamenye amakuru ko umunota ku wundi imipaka ishobora kuzafungurwa ijwi rya Amerika ryasanze abo bagore bari kubahugura twaganiriye n'umwe mu babahugura
nitwa niyo duhora na Gerardine nkaba ndi umukozi ukorera hano muri proje yitwa mupaka shamba letu akaba ari umushinga wita ku bagore bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka wo ku Kanyaru uyu mushinga ukaba uterwa inkunga n'ikigo cya Alerte Rwanda ndetse na Komisiyo Episcopale de la Justice EP w'u Rwanda muri make rero umushinga hano ku Kanyaru umaze igihe cy'umwaka amaze igihe kinini cyane ariko waje kugira ngo utegurire abagore bakora ubucuruzi buto buciriritse bwambukiranya umupaka ubafashe kumva gukorera hamwe icyo bimara kwizigama ndetse no gukoresha uburyo inguzanyo kandi bakazibyaza inyungu muri make rero turabegeranya mu matsinda mato tukabasha kubahugura tubabiganiro bitandukanye ku butabera n'amahoro kwirinda urugomo n'intambara za hato na hato hagati yabo kandi noneho tukabafasha no kusobanukirwa uburyo bwo gukorera mu itsinda ndetse no kwibumbira mu makoperative aho tubigisha cyangwa tubasobanurira amahame agenga amakoperative mu Rwanda kugira ngo nubwo umupaka ufunze ariko igihe cyose bazaba bashobora kongera kwinjira muri bwa bucuruzi bazakore ubucuruzi bunoze bugendeye ku mategeko kandi butarangwa n'amakimbirane
by'umwihariko kuri aba ngaba bakoreraga ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi uyu wa Kanyaru ibyo wavuga muri kubapfunyikira nk'impamba muri ayo mahugurwa kimwe bibiri bitatu ku buryo bazakora mu buryo wavuga butandukanye n'ubwo bari bariho igihe baramuka bafunga imipaka ni nk'ibihe
icyambere navuga nuko babashije kwibumbira mu matsinda mato yo kwizigama aho bafite ubu noneho bafite igishoro navuga ngo igishoro rusange kuko mu matsinda barizigama hanyuma ikindi cyakabiri navuga nuko ya matsinda noneho ageze ku rwego rwo kwibumbira mu makoperative hanyuma mu makoperative bizaba byoroshye kubera ko bazaba bafite ibyangombwa bisobanutse bigenga amakoperative yandi mu gihugu kandi noneho bakabasha guherekanya n'andi makoperative akora ku yindi mipaka cyangwa mu gihugu imbere ibicuruzwa biturutse mu Burundi ku gace ka Kanyaru hano batuye bakabasha kuba bakorerwa ubucuruzi hamwe n'andi makoperative mu Rwanda ikindi cya gatatu wenda navuga nuko turimo kugerageza kubasobanurira cyangwa se nabo ubwabo ngo basobanukirwe amahame agenga ubwo bucuruzi butarangwamo amakimbirane tarimo urugomo kubera ko amakoperative mu gihugu afite amahame agenga amakoperative bakamenya ko bwa bucuruzi ari ubucuruzi bwa kinyamwuga atari ubucuruzi bakora nk'uko babukoraga mu kajagari
harimo bibazo ki
ibibazo byarimo urebye nuko bwa bucuruzi bukorwa mu kajagari buri wese yakoraga yirwanaho ku gitike muri ubwo bucuruzi kandi ugasanga baragerageza gusa nkaho babangamiwe no guca kuri gasutamo ngo basorere ibicuruzwa byazanye ndetse bimwe mu bicuruzwa bitemewe kwinjira bakagerageza kubyamutsa ku ngufu cyangwa se ugasanga bahanganye hagati abari abagore bo mu Nyarwanda bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya mu mupaka wa Kanyaru ugasanga bafitanye amakimbirane n'abandi bahurira mu isoko cyangwa abakozi ba gasutamo cyangwa abapolisi cyangwa se nabo hagati yabo ugasanga bafitanye amakimbirane ndetse no mu miryango yabo ugasanga bafitemo ibibazo by'amakimbirane ariko ubu ngubu dukurikije uko ibiganiro twabateguriye bibyubakitse nabo ubwabo batanga ubuhamya yuko bafashijwe ndetse no mu ngo zabo amakimbirane atakigaragaramo
ubu igihe ako kanunu ko kayo makuru ko igihe runaka umunota ku wundi bashobora kuba bakwinjira muri ubwo bucuruzi mpaka yafunguwe
kubera ko amakoperative yabo ubu ngubu harimo akora ndetse yahawe n'inguzanyo narimu hakaba ndetse n'abandi barimo kwitegura kugira ngo babone ubuzima gatozi andi makoperative ayo matsinda arimo kwibumbira mu makoperative ni amatsinda mashya arimo kwibumbira mu makoperative ariko hari hasanzwe hari n'amakoperative akora hanyuma ayo matsinda arimo kubaka amakoperative vuba ku buryo duteganya ko bahabwa nabo ibyangombwa byo gukora nk'amakoperative ubuzima gatozi igihe cyose umupaka wafungura ntibongere guseruka bajya mu bucuruzi mu kajagari umwe ku giti cye irwana ahubwo bagenda nka koperative
murakoze cyane
ntacyarutumushyigira nono ku bindi mwe bambe mu mubano w'abantu
tugana ku musozo w'ikiganiro abazobereye mu by'ubukungu baravuga iki kuri iyi ngingo navuga nyina bwana Kanizuyisi Bihira aratangira agaragaza agaciro k'imipaka ihuza igihugu n'ikindi
imipaka buriya ni itegeko ubukungu bw'igihugu cyane cyane mu mibanire y'abaturage n'impande zombi z'umupaka
gute
navuga wenda nko mu by'ubukungu bworoheje buvuye ku musaruro w'abaturage kubona hagati yawe n'umuturage wo mu kindi gihugu akeneye ibintu akabibura kandi nawe bifite ukeneye amafaranga ntubashe kubimuha ni ikintu buriya abaturage ntabwo ari ubukene gusa ahubwo no mu mutwe bumva bafite ikibazo cya depresiyo gisa n'ikihungabana kuba ufite ikintu wabonamo amafaranga ukabura uko ucyambutsa kuba ucyambukije bakakikwambura cyangwa bakaguhana urumva ni ikibazo kitoroshye kandi keraho ntibyabagaho kuko imipaka iya yazanywe n'abazungu bagabanya ibihugu ni ikintu kitari mu muco w'abaturage numva rero imipaka nifungurwa abaturage bazabanza bumve no mu mutwe wabo cya kintu cyari kibaremereye kivuyemo ariko noneho babone n'amafaranga babone uko bishyura mituweli babone uko bishyura minerivare babone uko bahaha n'ibyo bakeneye kuko nk'ubu nk'umuturage wo ku mupaka ashobora kwezwa ibishyimbo akabiri ibindi bikazamungwa yarabuzwa habishyira. Nkumva rero dukoze vuba abanyapolitike bacu bakabijyamo vuba bikihuta, nibura uku kwezi ntikurangire imipaka idafunguye.
Iyo umuturage yumvise ngo ibihe ni bya vuba imipaka irafungurwa, ibyo byo nkubaye nkugira icyo ubwira abanyapolitiki b'impande zombi, bababwira iki?
Yewe icyo nababwira ni uko kuba narize ibintu bijyanye n'ubukungu n'imibereho myiza byose bikenera imibare, bigakenera n'amatariki. Ubundi bumvikanye koko niba bagiye mu mishyikirano bashobora kuvuga bati dore turi mu kwezi kwa gatanu, ntituzarenze ukwezi kwa karindwi imipaka itarafungurwa. Ndetse bakagenda banavuga bati hano mu Rwanda dufite ibiro nka toni 10 z'ibigori zitegereje kwambuka zindi Burundi.
Yego.
Burundi bakavuga bati dufite toni 2 z'imbuto zitegereje kwambuka ubu zenda kwera zisigaje ukwezi kumwe. Ati rero mudufashe izo toni zeye kuzangirika. Naho ubundi ubuzi mu minsi ya vuba. Iminsi ya vuba niyo yaba umwaka ntawakuvirwa. Niyo yaba amezi abiri ntawakuvirwa. Niyo mpamvu mu bintu birebanye n'ubukungu utanga imibare ugatanga n'igihe. Ariyo mpamvu niyo dukora imishinga ahanyuma dukora tureba icyo bita rentabilite cyangwa urwunguko, tugenda tuvuga ngo mu kwezi kwa gatanu uzatera imbuto, mu kwezi kwa gatandatu uzazibagarira, mu kwezi kwa karindwi uzazisarura. Utabishyizemo ushobora no kumara amezi 5 cyangwa umwaka, kandi uzi ko ibihingwa byinshi buriya byerera amezi 3 niko Imana yabikoze. Ukavuga ngo nzahinga ibigori mu kwezi kwa gatanu nzabisaruye mu kwa cyenda, ntabwo bibaho n'ubuhinzi mu kwa gatanu bisarura mu kwa karindwi. Urumva rero ako kantu karabura muri iriya mishyikirano. Iba wibuke ko no mu mishyikirano tuyikorana na Uganda,
yego,
abantu bagiye hariya ikaniga bakora imishyikirano, ndetse hari n'abaperezida b'ibindi bihugu ariko wabonye ko mu gihe twizeraga ko bizakorwaho mu mezi 3 byakozwe mu myaka hafi 3.
Yego.
Icyo kintu rero abanyapolitiki bagomba gukoresha iriya mibare ubwabo babikora bati twebwe niba rimwe koko mwumva gufunga imipaka bibangamiye turakeneye ko muyifungura mu mezi 3. Abandi bakakubwira bati kuko amezi 3 arashoboka cyangwa 4 cyangwa n'5. Noneho umuntu ntahore mu gihirahiro yibaza imipaka izafungurwa ryari, imipaka izafungurwa ryari, nyamara uwasabye ko ifungurwa yasabye amezi 2 cyangwa yasabye 3. Naho ngaho binareberwa noneho bakavuga bati iyi mishyikirano yakozwe neza.
Igihe baramuka bafunguye imipaka, murabona ubushyuhe bwahoze hagati y'ibihugu byombi byahita biza byafata igihe runaka, byagenda bite?
Bizahita biza kuko niba bikora buri muntu wese yumva ku mutima we abyemera. Kuko hari abo bya bindi bita ngo kubwira umuntu ibya nyirarureshwa cyangwa kumwemera ibya nyirarureshwa, ariko nta n'ibya nyirarureshwa bikenewe kuko ari abaturage barabikeneye, ari n'abanyapolitiki barabikeneye. Ku buryo rero kizaba ari ikintu cyiza. Hari i Burundi ho hari n'akarusho, twajyaga tujya gutahayo ubukwe dushyingirayo nabo badushyingira. Ni ukuvuga ko uriya mupaka n'ufungurwa, nyuma y'ukwezi tuzatangira kubona ubushyuhe atari agashyuhe. Kuko n'abantu turavuga ururimi rumwe turumvikana, usanga iyo umunyarwanda ahuye n'umurundi rwose baseka bakishima bakaganira ibintu byinshi.
Bwana Karizius Bihira, turamushimiye cyane ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo. Nshimiye kandi n'abandi mwese mwagize uruhare rwanyu muri iki kiganiro. Nshimiye namwe mwadukurikiye. Hagati aho mukomeze kunogerwa na gahunda zacu kuri Radio Ijwi ry'Amerika, mwumvaga Ekabagira Ubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.